Kwanza venye umejibeba nga miudai miupenda napenda chako venye we ucheza nga miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Tingi na niagoro, alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macho za kondo, go chongo Na mimboko, mbaka usogo Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa vajwa na dundosa Pale downtown na nadundosa Pale down, kudundosa
Venye wejibeba, nga miudai Miupenda, napenda chako Venye wewecheza, nga miudai Miupenda, napenda Figa fire, yani dangerous Miudai, miupenda, napenda Fanya na feel kama veteran Miudai, miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda
Niko kitalio shamba na chuna mboka Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na riang nazi Chuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Hukumanga kwa tulzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa kichapa na chia
poma Venye wejibeba nga miudai miupenda Napenda chako venye wewecheza nga miudai miupenda Napenda figa fire yani dangerous Miudai miupenda napenda Fanya na feel kama veteran Miudai miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Kambulu, luku, washa kindukulu Kam tikijani ni kupige mavipopo Pale Instagram, gachachisha na kimboto Venyo na watesa minapenda Mangoko, mangoto, malokwal Siko kwa mosho, orosho Madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono jia kote Hurugu, kukaba kwa kila mauru
Kwanza venyu mejibeba, nga miudai Miupenda, napenda Chako venye wewecheza, nga miudai Miupenda, napenda Figa fire, yani danger Miudai, miupenda, napenda Fanya na feel kama veteran Miudai, miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda Miupenda, napenda